Bought a boy another one. My tunes are classic.
Another beat for bullet.
Nilipopita niliteleza, mpenzi unisamehe, michepuko nilipenda, pombe na starehe, nikirudi nimelewa, ugomvi kwako hata kuondomora, sikutaka kwako leo narudi kwako, sweetie mama watoto, zawadi yangu ya upendo, naomba uipokee. Hizi shida changamoto leo zifike mwisho, mimi kwako kama mtoto unitete. Bila wewe sitoweza mpenzi, japo nilipitiaga wengi, nilitekwa na tamaa, bado nakupenda sana. Bila wewe sitoweza mpenzi, japo nilipitiaga wengi, nilitekwa na tamaa, bado nakupenda sana. My Valentine wangu, shalijua kosa langu, naomba unisamehe, ili penzi liendelee. My Valentine wangu, shalijua kosa langu, naomba unisamehe, ili penzi liendelee. Acha tupendane tena, acha tushibane tena, mabaya yasiwepo kati ya mapenzi yetu, shida tuelezane na mapenzi ya fani. Mbemusu iwachome, walijua tutachana, mana walitusakama. Binadamu wana wema, hata zuri utakosema. Na waza nkupe nini mpenzi, kinachozidi thamani mpenzi, kila kitu duniani natamani kupe wewe. Bila wewe sitoweza mpenzi, japo nilipitiaga wengi, nilitekwa na tamaa, bado nakupenda sana. Bila wewe sitoweza mpenzi, japo nilipitiaga wengi, nilitekwa na tamaa, bado nakupenda sana. My Valentine wangu, shalijua kosa langu, naomba unisamehe, ili penzi liendelee. My Valentine wangu, shalijua kosa langu.